Yo, life on the hard but adustuki. Kila siku siuro gamangoma. Life on the hard but adustuki. Kila time siupa chuka. Life on the hard but adustuki. Kila time siuro gamangoma. Life on the hard but adustuki. Kila siku siupa chuka.
Nimeamka asubuhi nikaenda kuaso. Fika mtani hakuna kazi. Manzi mekoma kurudi kejani. Landlord ndio huyo anapisha. Misina senti na poki limejificha. Mina kumbuka niliacha mata nyumbani. Ashani yadikia barua na dai ana kitu. Narudi mtani teke teke kutafuta visenti. Nifurahishe mada kufika mtani nimeboeka. Misina senti kushtuka naona bishte yangu wazamani. Nyaje jemo umepotea. Squeezy manze out okay. Tunachapia na tukimaliza story. Ananiachia sotatu sasikia fiti.
Life on the hard but adushtuki. Kila siku siuroga mangoma. Life on the hard but adushtuki. Kila time siubanjuka. Life on the hard but adushtuki. Kila time siuroga mangoma. Life on the hard but adushtuki. Kila siku siubanjuka.
Aliniachia sotatu nataka kutuma. Kabla nituma metokia msupa. Amejibeba niaje boss, mina itwa Farida. Andlu, kwanza mini kashtuka. Alafu mina mjibu na itwa K, ole uroga mangoma. Squeezy mtano na itanga KS. Kuchapiana, ashani anzia. Lunch inayo, wezi nivaia. See how tunaingia kwa hoteli. Tukajibonda, shafika magizani. Narudi kejani, kufi kwa mlango. Looks inayo, naona kafuli kubwa. Yangu wangandogo, bado na shtuka. Naona call toko kwa mada, nyeje kijana kwenu kufanikiwa.
Life on the hard but adushtuki. Kila siku siuroga mangoma. Life on the hard but adushtuki. Kila time siubanjuka. Life on the hard but adushtuki. Kila time siuroga mangoma. Life on the hard but adushtuki. Kila siku siubanjuka.
Life on the hard lakini atukatai. Tunajaribu kama una usijali. Tia bitu wenda kesho utapata. Aina aja kuzunika kila siku. We jaribu mina minu utapata. Yo, this KS ndani ya BMG Music. Yo,
life on the hard but adushtuki. Kila siku siuroga mangoma. Life on the hard but adushtuki. Kila time siubanjuka. Life on the hard but adushtuki. Kila time siuroga mangoma. Life on the hard but adushtuki. Kila siku siubanjuka. Life on the hard but adushtuki. Kila siku siuroga mangoma. Life on the hard but adushtuki. Kila time siubanjuka. Life on the hard but adushtuki. Kila time siuroga mangoma. Life on the hard but adushtuki. Kila siku siubanjuka.